Bishu my girl, sasa ntampenda nani? Usiwe hivyo mama, na wasiwasi gani? Bishu my girl, nani paburu dani? Unavyo nidekeza, uoo, yani bata batani. Makopa kopa, ilipenzi shkopa. Ukini yacha mweza koko nitasota. Adina gopa, tunavyo toka. Boza vitenge kama jakini wopa. Ebana o mama, jimwage ka umekufana. Tumesomana, tusije tukasusana. Doma oxygen. Oxygen. Cause you're my oxygen. 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 Hey, yeah, yeah. You're my oxygen. Umeniteka mikabisa kwako nimezama. Ninyoshe mikono au nishike tama. Umeniweza kukukwa mtama. Siongei. Unayoni paleo tofauti na jana. Fashion kila baby Nirvana. Umeniweza kweli mindo mana. Siongei. Baby romantic, my man chick. Hide and seek, baby come and sit. Wenye kama si, wende pharmacy. Wenye uchu, wende zanati. Ebana o mama, jimwage ka umekufana. Tumesomana, tusije tukasusana. Doma oxygen. Oxygen. Cause you're my oxygen. Oxygen. Baby romance. Oxygen. My man chick. Hide and seek. Baby come and sit. Wenye kama si, wende pharmacy. Wenye uchu, wende zanati. Ebana o mama, jimwage ka umekufana. Tumesomana, tusije tukasusana. You're my oxygen. You're my oxygen. I'm oxygen. Cause you're my oxygen.
Love Revolution.